Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 11 n'igice zo mu gitondo do mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose, ndi kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Turatangura tubashikirize amakuru makuru makuru avugwa ku isi muri kino gitondo. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruko rwo mu Rwanda kiza gutangura saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro usangira ijambo. Mbere y'ivyo vyose, Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Urakoze Oriana, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Tuyahere mu yavugwa aho hakurya muri Congo, aho abapolisi baburijemwo imyiyerekano yari yateguwe n'abatavuga rumwe na leta kuri wa gatandatu ku murwa mukuru Kinshasa wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyo myiyerekano yari yateguwe n'abanywanyi ba Etienne Tshisekedi arongoye urunani Rassemblement ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Tshisekedi yari yaciye kubiri n'itegeko ryasohowe n'ubutegetsi ribuza imyiyerekano iyo ariyo yose ya politike mu kiringo c'indwi zitandatu aho ku murwa mukuru Kinshasa. Iyo ngingo ishirahamwe mpuzamakunguni hamwe n'amashirahamwe ahurikiye muri societe civile aho muri Congo akaba bandanya asaba ko yofutwa. Nayo muri Somalia, abategetsi bo mu rwego rwa gucungera umutekano hamwe n'abavyiboneye batangaza ko abantu bashika batatu bafuye bahitanywe n'igisasu catezwe n'umwihevyi mu modoka ku murwa mukuru Mogadishu kuri uyu wa gatandatu. Umuvugizi w'ubutegetsi bw'ako karere karimwo n'umurwa mukuru Mogadishu, Abditifahe Omar Halane, yabwijwe rya Amerika ku ico gisasu caturikiye hafi y'inyubakwa ikoreramo inama nshingamateka kandi ko hari abakomeretse atashimye kuvuga amazina. Ariko Aden Mohamed Hassan ni umupolisi yahashitse bikiba yatangaje ko yabonye ibiziga by'abasirikare babiri ba leta hamwe n'icuwo mwiyahuzi hamwe n'abasirikare bashika batandatu bakomeretse. Gushika ubu nta muhari n'umwe uritirira ico gitero, ariko bakiga ko cagabwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ishami rya Al-Qaeda. Muri Nigeria naho abategetsi mu gisirikare batangaza ko abasirikare ba leta batoye umwe mu bigeme bahora biga ku ishuri ryisumbuye ryahitwa Chiboko banyurujwe n'umuhari wa w'iterabwoba wa Boko Haram haraheze imyaka ibiri. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yatangaje kuwa gatandatu ko uwo mwigeme yatowe ku mugoroba w'umunsi wa gatanu muri leta ya Borno kandi ko yarabumbatiye umwana w'umuhungu bavuga ko yoba yabyaye kuri umwe muri abo barwanyi. Tubibutse ko abigeme bashika amajana 276 aribo banyurujwe na Boko Haram bakuye ku ishure riri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Chiboko mu kwezi kwa kane umwaka w'2014. 57 bakaba barashoboye gutoroka, 21 nabo nibo baheruka gushikirizwa ubutegetsi mu kwezi guheze. Leta ya Nigeria ikaba yiyemeje kuzobohoza abashika 200 bagisigaye mu vyara vy'uwo mugwari wa Boko Haram. Hano muri Amerika naho amakuru abandanya avugwa n'imyiyamamazo aho abakandida Hillary Clinton na Donald Trump bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika bongereje ibikorwa byo kwiyamamaza mu gihugu kuri uyu wa gatandatu. Mu Republikani, Trump yiyamamarije mu mareta ya Carolina y'Amajyaruguru, Florida, Colorado na Nevada. Yarahagaze gato muri leta ya Minnesota isanzwe izwi ko ikunda gutsindira abademokrate. Naho muri Carolina y'Amajyaruguru, Trump yabwiye abanywanyi biwe ko umutima wo gukunda igihugu ariwo wamutumye afata ingingo yo guhiganwa. Nawe Hillary Clinton aho yari muri leta ya Florida yashikirije isinzi ry'abamushigikiye ko agiye kuba umukuru w'igihugu igihugu cya Amerika gikeneye. Hillary Clinton kandi kuri wa gatandatu yaragiye no mu mareta ya Philadelphia na Pennsylvania. Mu gihe hasigaye rero iminsi ibiri gusa yo kwiyamamaza imbere y'uko abanyamerika batari bake batora, ibiharuro bya bamaze gutora byerekana ko amajwi yabo bakandida yegeranye cyane. Ibiharuro byashikirijwe kuri wa gatandatu n'ikinyamakuru The Real Clear Politics nico muri Amerika gikurikirana ibiharuro mu matora byerekana ko Hillary yaza imbere mu majwi 46.6%, mu gihe Donald Trump yahabwa amajwi 48.8%. kwijana. Mu Burayi naho abasirikare ba Libya bacungera inkengera za Mediterane batangaza ko ibiziga bishika 10 byabimukira byatowe mu bwato buto ku nkengera za Libya kuri wa gatandatu. Ibindi bikorwa byo gutabara byakozwe kuri uwo munsi nyine wa gatandatu byatumye barokora abimukira 2,100 mu gihe abandi bashika 1,200 ari bo barokowe ku munsi wa gatanu. Abandi 120 barimo abakenyezi bibungenzi ndwi n'imiyabaga 78 idashikana imyaka 18 bararokowe kuri wa gatandatu nyene baca batwarwa ku kivuko cyahitwa Trapani ni mu gisagara cya Sicile mu gihugu cy'Ubutaliyano. Gisata cyawo ni cita ku mpunzi y'Israel gitangaza ko gushika ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 guheza wimukira 153 barenga gato ariho binjiye ku mugabane wa Burayi abandi baharugwa mu 1,000 bafira mu mazi.
Turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda. Reka dutangire tubaha ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Ari nako mu gice cya mbere cy'iki kiganiro tugiye gutangira ku butumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Naho mu gice cya kabiri turaza gukomeza n'ikinamico nyiramubande nk'uko mumaze kubimenyera. Ntimukureho urushinge, turagaruka nyuma y'ubu butumwa.
Wowe ukomeje gukurikira ikiganiro ejo uhawe ikaze muri uyu mwanya w'ibitekerezo abakunzi b'ikiganiro ejo batwandikiye muri iki cyumweru dusoje. Ubutumwa batwandikiye bugaruka ku kiganiro cy'ubushize cyavugaga ku iterambere ry'ababa mu cyaro. Uyu yitwa Uwera ari ku Muhima ati benshi baba mu cyaro bibwira ko Kigali ariho heza kurusha mu cyaro, ariko siko biri, no mu cyaro haba heza, abahatuye ubwabo aribo bahagize heza. Ezekiel uri ruharambuga ati urubyiruko rugi Kigali kuko hashobora kuboneka akazi, kandi muri iyi minsi urubyiruko rwize rurifuza gutera imbere byihuse. Kandi nibyo koko ikigari umuntu ajyayo nyuma y'igihe ukabona umuntu azanye permis yo gutwara ibinyabiziga. Naho Etienne mu Bugesera ati kuva mu cyaro kajya mu mujyi wa Kigali kenshi na kenshi bagendera ku byo babwirwa ko ubuzima bw'iyo bworoshye cyangwa akazi kaboneka, gusa nitwakirengagiza ko imijyi yoroshye iterambere, ni nayo mpamvu badushishikariza gutura mu midugudu. Uwiringiyimana Jean-Claude uherereye Irongi mu karere ka Muhanga ataho waba hose wakora ukiteza imbere utitaye aho uri, ufa gukora ufite intego. Yasini ku Kimironko waratanga inama ati urubyiruko ni mwiga imyuga mukareka kwirukanyira i Kigali kuko kujyayo naho uhasanga ngagufashe kwiteza imbere, birangire Kigali yo yonyine ikwigishije. Dukomereje ubu butumwa ku bw'abatwandikiye banyuze kuri Facebook. Uyu yitwa Ngabo ati ushobora kwiteza imbere uba mu cyaro ari uko ufungutse mu mutwe, kandi biroroha kwashora imari kuko ibyinshi biba bitarahagera, icyo uzanye kiba ari igishya. Naho Breze Muhoza ati yego birashoboka cyane gutera imbere uba mu cyaro, ngo kuko gutera imbere ari ukwihangira umurimo ukawukora utitaye kuba kuvuga koko kazi ni kazi. Ubu butumwa mwatwandikiye reka tubuhinira aha, naho ubutaha amasaha nk'aya mbagezeho ibitekerezo mwa mwatwandikiye mu kiganiro ejo.
Alo
Shed. Urihe?
Ndi mu Kavumu.
Ndumva mfite ubwuzu.
Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burezi, maze twibande ku banyeshuri biga mu burezi bw'ibanze baba mu mageto hafi y'ibigo bigamo. Geto byitirirwa amazu cyangwa amacumbi akodeshwa, yewe ashobora no kuba icyumba gusa. Tubahaye ikaze na none muri iki kiganiro. Kuba mu mageto kw'abanyeshuri byagaragaye cyane mu ntara y'Iburasirazuba. Dore ko ku itariki ya 4 Kamena ubuyobozi bw'intara bwafashe icyemezo cyo kubuza abanyeshuri biga mu burezi bw'ibanze kwiga baba muri ayo macumbi. Gusa nubwo icyo cyemezo cyafashwe ku ruhande rw'abanyeshuri ntibabyumva neza. Nicole, uyu munyeshuri avuka mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare, ariko yaje kwiga mu karere ka Rwamagana ahitamo kwibera muri geto.
Naje Rwamagana kubera ko ariyo section numvaga nshaka kuko niga computer science. Kayonza n'ahandi nari kuyiga usibye kuza Rwamagana. Mpageze nabonye byangombwa ko nibera muri geto nyine kubera ko kuba mu kigo nabonye nta bishobora tu. Jeba ibyo ngibyo mba rumva ari ukubangamira abantu kuko hari igihe umuntu aba yumva atashobora imibereho yo mu kigo akahitamo kwibera muri geto kubera ko aba akora icyo ashaka cyose arashaka kubikirara kandi abana n'ababyeyi hari abana benshi usanga barananiye ababyeyi babo kandi babana nabo.
Uyu munyeshuri akomoje kukuba umwanya ashobora kubikirara kandi abana n'ababyeyi be. Gusa ku rundi ruhande reka turebe no ku bakobwa biga baba muri geto.
Naje gufata imyanzuro yo kuja kuba muri ghetto kuko nibyo byari byiza kuruta uko nigaga mba mu rugo. Ndi mu rugo nahuraga n'imirimo myinshi cyane kugira ababyeyi batabyumva neza, bumva ko imirimo ari ikorwa mbere y'amasomo. Nagombaga kwiga neza mbishyizeho umutima kugira ngo mbashe gutsinda ku kigereranyo nifuzaga.
Aho ugiriye muri ghetto se amanota yaragabanyutse cyangwa yariyongereye?
Oh, amanota yariyongereye kuko naraje mbikora neza nkuko nabyifuzaga kubera nta mbogamizi nari nkihura nazo nk'izo nahuraga nazo ndi mu rugo iwacu.
Hari abavuga ko muri geto bituma habaho uburara n'uburaya cye cyane nko kuri uwo mukobwa.
Oh, abantu benshi niko babitekereza ariko ntago ariko biri. Ku ruhande rumwe bishoboka iyo nyir'ubwite yabigizemo uruhare, biterwa n'imico y'umuntu uko ateye.
Uyu mukobwa nawe ati kubikirara no gukora uburaya ntibiterwa no kuba muri geto, ahubwo ngo biterwa n'uko umuntu ateye. Nicole, ibihari aho bihuriye nibyo mugenzi we yakomojeho avuga ko umwana ashobora kunanirana abiwabo kandi abana n'ababyeyi be.
Crispe, njye ntekereza ko ngaho havuga kubyitiranya kuko njye mbona ikibazo ari bya bindi abanyeshuri bashobora gukorera muri geto bihabanye no kwiga. Ikibazo atari ukuba muri geto.
Dukurikije ibyo aba banyeshuri badusangije, umuntu ashobora kwibaza ese kuba umunyeshuri yiga mu burezi bw'ibanze aba muri geto hari icyo bihindura ku burere ndetse n'uburezi bwe by'umwihariko mu myigire ye?
Njyewe numva ko byangiza byinshi, cyane cyane tuvuge nimba kuva twarakuze tugakurira mu rugo, ni ukuvuga ngo waratahaga ukabona ibishuko byinshi, ariko siko byose wabijyagamo. Umubyeyi wahitaga gukaruma akakugara mu rugo ugakura ayo madevu, ugakura ayo mayetide. Pasenteji nini yo gutsinda kwacu yabaga ari imikanire y'ababyeyi. Iyo ugiye muri geto urabitakaza ibyo byose, ni ukuvuga ngo levu ya performance iri bugabanyuke.
Ndumva nta kintu byakwica ku burezi kuko geto ntago ariho umuntu arererwa. Mbere y'uko ajya muri geto hari abandi aba yaranyuze mu bwana bwiwe. Rero iyo ababyeyi bamuhaye uburere bwiza agakomeza no kubugenderamo akiri umwana, ntago ari geto ariyo yamuhindura. Ubundi geto umuntu ayigenderamo uko n'ubundi yagenderagamo acungwa n'abantu, ariko iyo arezwe n'ababyeyi be bakamurira kugira imico myiza, si ngombwa ko baba bamureba kugira ngo agire imico myiza. Ni ukuvuga ngo icya mbere geto umuntu ayijyamo akuze bihagije abasha gufata ibyemezo byiwe. Umubyeyi amurekuye ngo ajye muri geto nuko aba yizeye ko umwana wiwe ashobora kubaho ubuzima, ashobora kwifatira ibyemezo ababyeyi we badahari. Rero mu by'ukuri abantu bagera muri geto bakabibirara nuko n'ubusanzwe baba bari ibirara, ntabwo ari uko babyigira muri geto.
Njye numva yuko bishobora kwica uburere bw'umuntu kubera yuko igihe uyu ubana n'ababyeyi bashobora kuba bakurera neza, ariko wajya muri mu mageto wenda akagira abakurarura ukagendera ko ubukica bwa burere watangiye nawe bakwigisha ababyeyi bawe ukiri mutoya. Murakoze.
Komeje gukurikira ikiganiro ejo, ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri email yacu ariyo feedbackejo@gmail.com, ndetse kandi ushobora no kutwandikira unyuze ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Twitter ndetse na Facebook. Hose urahadusanga ugiye ashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo mu magambo afatanye.
Guverineri w'Iburasirazuba Odette Uwamariya yatangaje ko politike y'uburezi idateganya amacumbi ku bana biga mu burezi bw'ibanze kuko ngo ibi bishobora kuganisha abanyeshuri mu kwicuruza, bityo yasabye abaturage gufasha abarezi guca izo geto.
Umwe mu barezi ubana n'abanyeshuri munsi ku munsi mu rwunge rw'amashuri rwa Aiper Nyandungu, turi ku bw'Imana Fabrice, aratubwira byinshi ku myigire y'abanyeshuri no kuba muri geto.
Ashobogana n'abagenzi be bigeze kuba muri geto barimo baganira bumva ukuntu ngo muri geto bakoreyemo ibyo bashakaga byose, bakumva ko hari umudendezo rwose nabo bifuza kugira. Umunyeshuri nawe ashobora kuba mu buzima asanzwe abayemo hari ibimugoye, uko yiga arimo ataha iwabo yagerewe bakamubwira ati ugomba kwita ku matungo, bakamutuma n'ibindi byinshi, akavuga ati buriya icyaba cyiza ni uko nashaka ahantu najye njyenyine, nibwo bizatuma niga neza.
Ese imyitwarire y'umunyeshuri wiga aba muri geto n'iy'umunyeshuri wiga aba mu kigo cyangwa ataha mu babyeyi hari uko itandukanye?
Itandukaniro rya mbere, ndashaka kuvuga ku munyeshuri wagiye muri geto ariko atarakura mu mutwe, hari igihe ukurikiranye usanga kuri uwo mugoro wenda habaye match ni kuvuga umupira cyangwa se ikindi kintu runaka yumva kunze niba ari gumaguma cyangwa se ari match agafata umwanya munini ajya kubihereza cyangwa se ajya kubyitaho kuruta uko afata amasomo no wajya kwigisha cyangwa se watanga isuzumumenyi muri iki gitondo ugasanga ubwo yabuze icyo asubiza bitewe n'iki ntabwo abonye umwanya wo kwiga kuko yari yibereye muri ibyo bindi aba yari nko muri internet cyangwa se mu kigo cy'ishuri ashobora kubona umwanya uhagije wo kwita kuri ibyo bintu bimutwara umwanya
hari abatekereza ko ibyo n'umuntu utaha mu rugo rw'ababyeyi yahura nabyo
ibyo birashoboka kurandira umwe ko yahura nabyo ariko ababyeyi beza cyangwa se ababyeyi tuzi bazi icyo burezi aricyo ntekereza ko badashobora guhereza umwana umwanya uhagije wo gutakaza muri ibyo bintu kandi bazi neza ko ejo afite inshingano z'ishuri zimureba kandi ko atazubahirije byibuze banamwemereye babanza akamenya ko mbere y'uko bimwemerera hari ibyo yarangije birebana n'ishuri ry'ejo
hari abantu bashinja geto ko zitera abana izindi ngeso zitari nziza nawe nka mwarimu ni kubyemera
numva bishoboka kuko niba umwana atarakura mu mutwe ngo amenye ngo ndashaka kuvanga aha ndashaka kuzagera ngaha mu gihe kiri imbere biroroshye cyane yuko ashobora guhindura umurongo w'ubuzima hanyuma yakumva bagenzi bavuga ati ariko buriya iyo wakiri bagenzi muri geto biba byiza iyo wakiri ubwo ari nk'umusore ati iyo wakiri inkumi rwose biba byiza cyane babiganire kenshi nashobora kumva ko ari byiza akazakira ushobora kujya kuba muri geto bitewe n'uko ukuze mu mutwe ukamenya uko witwara bitazagira ingaruka ku kazi uri gukora kw'imyigire cyangwa se n'ikindi kintu urimo gukora ushobora no kujya muri geto bose n'byukuri bikazagira ingaruka ku byo uri gukora aho ngaho bitewe nuko utarukuze mu mutwe utazi gutandukanya icyo ugomba gukora ndetse n'ibindi ugomba gushyira umwanya wa kabiri ikintu cyatuma umwana yiga neza agatsinda cya mbere ni ukuba atuje mu mutwe nta bindi bintu biri mu mutwe we atibaza ngo icyo ndarya kirava he inzu ndayishyura iki icyo ari cyo cyose cyatuma umwana wo muri ubwo buzima rwose numva leta ikibonye ikagifasha abana cyabakize rwose icyakora bidashobotse ku ruhande rumwe icyo numva ni iki nuko hajya hasuzumwa igituma
Turi kugana ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro ejo gusa twibutsa abo twabanye uyu munsi twaganiriye ku burezi ariko twibanze ku banyeshuri biga mu burezi bw'ibanze baba mu mageto
Abanyeshuri biga baba muri ayo macumbi batubwiye ko kuba ikirara cyangwa gukora ibikorwa by'urukozasoni ntaho bihuriye no kuba muri geto. Ariko ku ruhande rw'abaturage batangaje ko bishobora kuba intandaro yo gutsindwa amasomo. Ariko se turi kubw'Imana Fabrice umurezi ubana n'abanyeshuri umunsi ku munsi yabivuzeho iki Crispin.
Yagarutse ku kigero cy'imyaka umunyeshuri yaba afite avuga ko ariyo yabishingiro ry'uburyo umunyeshuri yakwitwara mu gihe aba muri geto. Ese wowe dukurikiye ubona ari iki gitera abanyeshuri biga mu burezi bw'ibanze kwiga baba mu mageto mu butumwa bugufi twohereza igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi kuri izi nimero
0 7 4 12 82 32 cyangwa se 0 7 2 8 0 7 82 32
Nicole, ducunguza uburyo mwete, reka tugane mu gice cya kabiri mu kiganiro cy'uyu munsi.
Ni umwanya w'ikinamico nyiramubande abakunzi bacu bakunda cyane. Reka tuyikurikire ubundi turagaruka dusoza.
Ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Ubushize duherukana directeur abwira Mbegeti na Gakuru ngo bahagarare ku ruhande yige ku kibazo cyabo. Iby'urumogi bazanye mu kigo se byabaguye amahoro. Iki gice ni kigucike.
Allô?
Allô, Mignonne.
Oui.
Ora mutabutse shashe.
Mvaho tonto, ntukaje umbeshya ngo ndisheri kandi waranze kumbwira ibyuri ya mugore waje. Ukambwira ngo ninyure mu idirishe ryo mu gikari none nkaba narakomeretse kwiva. Uzi ko ndi kujya mu ishuri ngenda ncumbagira. Urumva se narababwiye iki uretse kubabwira ko navunitse nkina basket. Abanyeshuri bo nkababwira ibindi. Ni ukuri tonto, nutambwira ibyuriya mudamu watinye kuriya ntabwo mbyemera. Kandi narabonaga ari muto tonto. Akaba yarabazaga ngo umugabo wanjye utuye aha ariyo
ariko shari koko uyu ko mu Kinyarwanda nasengeye umuntu yita kwisengeza umuntu umugabo we koko
ego ko ariko uzi ko ariko tonto uzi ko abandi barimo kwiga umwaka utaha bazakora ikizamini nizere ko ibyo kujya iburayi bitazahinduka dore sinkiga neza ikindi kandi tonto wambeshya imyaka yawe ufite imyaka ingahe utambeshye?
None se mbaba karaba iri hema wari urisanga ngo mbere yuko muyomba soronga kwirukana hariya mwabanaga we
shasa be mpfubye zirimi hari nariteganyirije nyine urabizi ko ndo dimyenda nkagenda nziga mu dufaranga duke duke ariko shasa be sike nibaza abana banziza nsamureke cyangwa umva byanyubiye pe
reka 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 none se mbaba
karamishije
wagize ngo kugendera ku moko n'uturere nibyo byaguhamahoro uhisemo kwanga abana ngo kukatari wa muhambi we
none se sabi
karame mbaba
reba ukuntu papa wawe papias yansohoye iwanyu shangwa ngo atazatakaza umubano we na soronga
oya ubwo se reka nkubwire ngiye mbaba ubu nafashe icyemezo
kiese kandi
kubera akarengano ukorerwa nange ngiye kuza tubane hano muri iyi burenge
oya sha
ngiye kuza kugeza igihe abantu bazabona ko gushyamirana n'abaturanyi atari byo bizatubeshaho
sabi kuba abanyabibazo babiri ahubwo uge nakomeza nka bumwe wowe ukazajya ungira inama urabizi neza ko sutamukira
none se abantu bari mu bituma tujya mu ntambara aribo duhitamo kumvira
si twakora iki
cyangwa dukoresha imbaraga tuba ari twe tubahindura baba abanyamahoro nge mpisemo kuguma aha
ye
mpisemo kuguma aha n'urwose
Ikinamico Nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Mama,
karame mwana.
Butike mbabwiye ko baba banyitondesheje nk'abancuruza. Ko niba bazanayigura itariki itari yagira.
Ngo babwiye iki?
Mbabwiye ko itariki itari yagira. Ubu iyo tugira amafaranga tukishyura ibyo papa yangije ntituba
mwana wanjye se ko amakosa arayasko. Isko gatsimba nywa tsimbara ku rwango yanga ba mu nkambi ya rwejura kangiza ibikorwa remezo
ariko sabazi
none ngo ari kubaha imara ukabureba ahantu bitugejeje twese
mama burangiye we nuko ntari narakubwiye umwaka utana ari kuzarongora none aho nari kuzatekeshwa inyiko papa yishizemo zirahatwaye
sibyo
se tuzongera twubura umutwe koko
ah gusa ibyo ngebyo byibagirwe dore ko nubundi uri ya mukobwa ngo nimbabaze wa mu nkambi Isko atajya mwiyumvamo rwose.
Si umwangirije.
Ntabwo amushaka. Eh? Ahubwo so ngo waraje.
Iki ni igitangaza. Kante. Kante.
Karame.
Baba abantu babonye abakiriya bashaka kudutwarira imitungo yacu muri cyamuna ngo turamuka tutishye itariki nigerara. Baba babonye. Urase barumva umuntu azabaho gute ko hose bashaka kuhateza cyamuna.
Ngo wumva azabaho gute? Ariko gatsimba. None se wewe wumva nyina azabaho gute? Wowe iyo ujya gutemita yigemurira amazi abantu mu nkambi bawumvaga bazabaho gutese nyamara udukozeho nta n'ikindi
nk'ubu gahunda nari nifitiye na fiance urazisheshe zose urazishe pe
na uraje
ubuse umubyeyi nk'uyu muntu yamugira ate koko
ariko urumva nta soni ufite haba
iso ni ziki se
ubuse ko nakurihiye amashuri yose yisumbuye ukayarangiza wangaruriye anga
ariko nayo ntukagira inyoro gatsimba
ngaho koresha ubwenge wize rero uhagarika ira cyamunara rero guterwa amasambu yanjye
nyihagarika
kandi nibikunanira urabureke
reka kuntu cyo mwana
hoya
gatsinga
abize abantu hari amasambu ndabibonye
uyu muhanda nawe wowe uyu ni mikuku imodoka yanjye rwose zanjye cyamba ahangaha ahubwo
nyabuneka nujya ubona abantu ujye umbwira ndyame batanye nanubu baracyanshakisha Umupolisi arakora iperereza
ariko se wundi wowe ujya gutuma abana ku mukiriya bakugushyize umunyi na kanyanga bumvaga bafashe batakuva nkuko
reka buriya njye numvaga ko gukoresha abanyeshuri ibyo byose kuko nta muntu wabakeka
ahore gusa wagira ngo babafashe bavyaho kubafunga kuko nsigaye mbona ibyabwenge nsigaye byahitaweho erega banabigoma
ariko iyo babiguye
ahoye
keka rero nkabo bakazabyara n'abandi hari uwanjye urimo ese ubu ninjye simba nabahaye amafaranga yanjye ubundi ziriya nturo zanjyanye ibintu mu kigo none nkaba mbwirwa bukware
ntabwo byoroshye
ese kiduhe we
ndakumva
urangiza isogwe ngo ngende mare iminsi nzaze byaribagira
reka da ubu rwose ngiye kuzana inkwi ku kiyaga cya Munyaga
oya nyabuneka w'impakanye
kandi rwose sinajye madamu yose kuza ku nsaka ku icumbi maze turatongana sibyo afrika tori iyi modoka inyuma irimo kubutsa Si apa semua kita bawa garap kuhanda di?
Baba
menyokul masa?
Wihakarara.
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Impamvu nifuje ko twasigara twenyine muri rishuri. Nkuko mubizi nitwe twashinze I club y'amahoro bitewe nibibazo twabonaga.
Usuko turi bane.
Abizu utabikiye ku ruhande. Muri buka ko muri iki kigo wasangaga habamo kwironda. Abanyeshuri bo hanze y'inkambi ndetse natwe tuyibamo
sibyo gusa kuko twarabirenze tujya no mu baturage basanzwe nabo mu nkambi dutanga umusanzu w'amahoro none ndashimira mbegeti na gakuru babohotse ikibazo cy'ibiyobyabwenge inkuru mugi bacuruzaga bigatuma bababarirwa kuko bavuze umugore wabatumaga
yewe mbega nuko byagenze ubwo se ntabwo rwari kubica
sha ntabwo twarunyoye
ahubwo
hari icyo mbona hari abantu bashuka abana bakabakoresha icyaha kandi bagakora ku buryo badashobora kwivana muri icyo kibazo bakababeshya bakanagushuka
niko bimeze niyo mpamvu tugomba gutokora amaso yacu tukabona kuyobora abantu ndetse tukanababera urumuri noneho minyo kwari umaze igihe utiga wari ugiye mu
bigo
ngaho tubwire
ariko sabi ubwo kuko ibyo bintu bijyanye he sha wabiretse ko jye kwibana mbishoboye sha bireke iwanyu hato batazandeba nabi
sha none umuntu arengana ngenda guma hano kugeza igihe nibura papa azotse igitutu mu yomba wawe bakabona ko ibyo barimo bidakwiye kubuza umuntu gukunda ugenda nk'uko ari kavukire
sha sabi urabizi neza ibyo bamuyomba bari bagiye gukorera abana yaje mu nkambi tubizi urabizi neza ko baba abana bo muri club y'amahoro y'inkambi ya Rwejuru aribo bamukijije gusa sha nawe ndagushimira wabigizemo uruhare
ndabizi shenge njye nari natangiye kuri radisi ntashaka kubona abana wavirirana
sha rero nkubwije ukuri abantu baba bashobora gukora igikorwa nka kiriya n'ibindi ntabwo batinya kubikora kumva rero ntabwo ari twe batinya
mama nawe namubwiye kuba wenyine
avuga ngo iki se
mubwira icyemezo mufashe ararira araceceka ati ntakundi
sabi sha ntumbwire ko utabibwiye papa wawe ubu se ubaramutse amenye ko tubana urabona yamfata gute kandi uzi ukuntu agira amahane
sabina yafashe icyemezo cyo kubana na mbabazi ise papias na solonga bazabifata gute naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin.
Es, ikinamico nyiramubande niyo tugejeje ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi. Tubibutse ko twaganiriye ku burezi ariko twibanze ku banyeshuri biga mu burezi bw'ibanze baba mu Magato Nicole.
Abanyeshuri biga baba muri ayo macumbi batubwiye ko kubikirara cyangwa gukora ibikorwa by'urukozasoni ntaho bihuriye no kuba muri ghetto. Bityo abaturage nabo batubwira ko bishobora kuba intandaro yo gutsindwa amasomo.
Umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa IPR Nyandungu yakomoje ku kigero cy'imyaka umunyeshuri yaba afite avuga ko ariyo yabishingiro ry'uburyo umunyeshuri yakwitwara mu gihe aba muri ghetto.
Ese wowe udukurikiye ubona ari iki gitera abanyeshuri biga mu burezi bw'ibanze kuba mu baghetto?
Mu butumwa bugufi twoherereza igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi kuri izi nimero
0784128232 cyangwa se 0782208282.
Reka tubashimire cyane ku bw'umwanya wanyu mwe mwese twabanye mu kiganiro ndetse tubonereho dushimire n'ikipe y'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bakora iyo bwabaga kugira ngo iki kiganiro kibanogere.
Ese aho mutuye hari abanyeshuri biga mu burezi bw'ibanze bibera mu mageto? Ese biterwa n'iki? Ese mubona hari icyo byica ku burezi ndetse n'uburere bw'umunyeshuri? Mu kiganiro cya none mwabanye nanjye Mizero Crispe nari mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Umuziranenge.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo I Kigali mu Rwanda.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije ico kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana kuri no saha.